water, of water, of water, of water, of water.
Aguarda aqui, aguarda. Song one more time.
Ibu Chimo, 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 Chimo,